Omuyambi wa mbaka wa government mu district yu kwa mansimbi Joseph Oluwaga alabu dalazade mu district yu habifude wa nampulira ziwi ni wali meza abana babwe mu nnimiro mwishifuchi wakua sindika kumasomero nti sawa yu naba kukua atibwa kubange mikuwe kweto kubazade wano bigenda kutandika mwambuweza ya kafubo jabade mnumtasu wa fe ategeze zanti bazenga bafuna maulire nti abana banji tewana bakudda kumasomero abazadde bakola gwa kubali misa engeri nkuba jeto nye nsanji zino na ategeza nti bano bakoze kinene nnyo mu kukotogera abaana baabwe ate n'okuttattana obulamu bwabwe obw'omu maaso
tugenza tufuna amawulire nkikyaliyo abazadde abo basemugayaavu abataagala webatannatwala baana ku ssomero newankubadde gavumenti yaleeta amasomero ga bonna basome agagendereddwamu okumalawo obutamanya n'obutasoma mu bannayuganda tutandise okutandika ne wiiki ewedde twatandika ebikwekweto byaffe era ne wiiki eno ebikwekweto byaffe bigenda mu maaso ebyokufuuza okukakasa ng'abaana eddembe lyabwe ery'okusoma nga lituukirize bwe tunaakwatako tugenda muteeka mu kkomera era atwalibwe mu kkooti akangavulwe ng'amateeka bwe galagira
mungeni yonu alabudde abakulu b'amasomero ga gavumenti okukoma okusaba nga abazadde ssente z'essomero kubanga gavumenti yabateerawo okusoma ku bwereere ate era n'ezo ssente zebakanyaako mu ntuula zaabwe n'abazadde omuli ez'okunona ebirala tebalina kuzifuula za buwaze
njagala kubasaba abazadde tetulipoota enjiri abo abasomesa n'abo bakulu b'amasomero abagobaganya abaana ndi kubanga tebalina ssente era nabo abo abakulu b'amasomero njagala twala omusa guno okubalabula nti gavumenti pulezidenti Museveni abawa omusaala bawa ebizimbe abawa emmere n'essente zidukanya amasomero ago nabo ekityo tewaliwo nsonga gye mugenda kutuula nga mugobaganya abaana obo waliwo ko obusentosente obwo mutuula mu nkiiko zammwe ne mubuyisa nti tuleeteyo manyi ez'endobolo oba tuleeteyo obubuntuntu obwo obutono ekigenda okukola ekujjukizanga abazadde kubanga babeera babumanyi baziwe ate era mulimu wadde embeera mwabiyisa abaana abazadde abalemererwa ddala ddala abo temuyina temusobola kutunyonyola nga mubagobaganya okubakuumirirwa.